Investment, Epe kwa chambo
Epe na kifa ya bebo
Tali matayua
Makai
Konse wala chacha
Aya wakusa
Elele fasa, elele gang
Hey
Kisho kisho ya chini